Oya chukuna nwere gị mmanụ nwere ike ya nye si gị gbapụ ekwensu onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mmemekwala ya ọzọ onye na-eme mma
onye na-eme mmemekwala ya ọzọ
onye na-eme mma
onye
na-eme ze
onye na-eme mmemme kwala ya ọzọ
Chukwu ihe niile kere dị mma
Chukwu ihe niile kere dị mma
ọ dị mma
ọ dị mma
ọ dị
mma
ọ dị mma
ọ dị mma
ọ dị
mma Yeah.